umwari imana izabayo w'imyaka 27 y'amavuko ijwi rya Amerika yamuherekeje mugezi wabo. Ahageze yasanze ibintu byose byarahindutse nyuma y'imyaka 22 yarabuze. Twasanze inshuti n'abavandimwe bamutegereje muri santere ya Nyakabanda. Twakomereje iwabo mu mudugudu wa Kaganza, akagari ka Remera mu murenge wa Boneza, irutiro mu burengerazuba bw'u Rwanda, akarere gakora ku kiyaga cya Kivu aho gihana imbibe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tuhagira wari umunsi mukuru.
Kirarenze icyo numva natekereza ngiye kuvuga. Ndishimye cyane kuba mbonye umuryango wanjye, abavandimwe, kuba ndi kureba mama wanjye. Nari nzi ko ashaje ariko nabonye akiri inkumi nkanjye ahangaha, ntibyaraga kubi.
Abari bazi ko Imana izabayo atakibaho, kumubona kwabo batangiye kubifata nk'amabonekerwa. Imana izabayo w'imyaka 27 y'amavuko yabuze mu 2002 afite imyaka 6, yagiye atwawe n'undi mubyeyi witwa Mukaniyonzima amuherekeje i Kigali. Kuva ubwo Imana izabayo yabayeho mu buzima butandukanye kugeza ubwo yajyanywe mu kigo cy'imfubyi cy'abihaye Imana mu karere ka Muhanga. Ari Vera nta mabyariro n'umubyeyi w'imyaka 40.
Tubonye Yezu wa kabiri n'ukuri.
Kubera iki?
Kari twaramubuze uriya mwana wacu.
None urabigiranye na Yezu wa kabiri?
Ni Yezu wa kabiri tubonye. Kubera twaramubuze, imyaka twamubuze, Mana yanjye. Yezu tabara amahanga y'ijuru n'isi. Gumye tuyoborera umuryango wacu.
Twamenye amakuru yuko Christophe Hakizimana w'imyaka 57 ko ari musaza w'umugore Mukaniyonzima wari warajyanye Imana izabayo akarinda sanuzimiye. Nawe amarangamutima yari yose kwerekezaga kwivuko kwa Imana izabayo.
Ndeka nere kubakereza bagere mu rugo.
Imana ihabwe icyubahiro kubera iki?
Kubera tumubonye twari twaramubuze. Ntago twari tukimutekereza mu buzima bwacu mu bye. None muramutuzaniye.
Bazagira ubutunzi buzuye.
Rwose umva muzahahe muronke mwakoze n'abandi bazaza nimufatanye n'Imana. Irakoze ihabwe icyubahiro namwe bahu umugisha.
Mu nzira Imana izabayo yakunze kuririmbirwa kugera mu rugo. Tukigera mu rugo kwivuko, Imana izabayo yarategerejwe n'imbaga. Nyina umubyara ni Dafuruza Mukantwari w'imyaka 67 byamurenze.
Mbese mberetse ku mutima wanjye kuntu hakeye. Imana yonyine gusa niyo ibizi, kandi namwe mwenyine uko mbareba gutya mukaba munshyigirije mu munzaniye. Mfite n'inka nazamiye ahantu muri nka yibaha. Nkayibagabira pe imirimo mukoze, Imana izayibahembere. Naho ubundi mbese ndi kumva byinshi biri ku mutima wanjye, nta nicyo navuga. Ndi kumva ntavuga ngo sobanure, menye nicyo navuga nicyo nareka.
Mu ruhame imbere y'imbaga, Mukantwari yashimye ijwi rya Amerika kubwo kubona umwana we.
Ariko njye nkaba mbashimye nk'abantu bize, nk'abantu beretswe n'Imana ibintu mukoze. Imana izabibahembere, gupfa no gukira muzabyere ku muti no ku mututsi. Imana rwose ishimwe, kandi Imana nyihaye icyubahiro.
Kuri uyu mukecuru, kuba umwana we yarazi ko atakiriwe akamubona ari muzima, yavutse bundi bushya.
Arazutse rwose. Ubu ni bwavutse bwa mbere, mbese niko nabivuga. Ndi kubona ari bwavutse bwa mbere. Nonese kubona umuntu uvuga ngo yarapfuye kandi ukabona bamubonye, si ibitangaza.
Madamu Florence Nyirangeri ni imfura ya Mukantwari, yakiranye urugwiro, igishyika n'amarira y'ibyishimo bucura bwabo.
Ubu ndashima Imana cyane, yasize afite umwana umwe w'umukobwa. Mumbyaye abana batandatu. Abo bana batandatu ishingiye abana batatu, abandi babiri baracyari mu rugo. Ndashima Imana cyane ko uyu mwana agarutse. Imana ibashimire kandi bagirire neza. Imodoka mwajemo izagira amahoro, muzagira ikigara amahoro. Nta kindi nashima Imana, murakoze.
Mubatega amatwi ikiganiro muri Isanga mu gasaru kaburaga kabonetse, harimo Bwana Cyprien Ndeze atuye mu marembo yo kwa Mukantwari ubyara Imana izabayo. Ingo zabo zitandukanywa n'akayira gato. Acyumva ko Imana izabayo yarangishaga umuryango we, yahise atambika ajya kubibwira nyina. Ku munsi umwana yageze mu muryango, nawe yatanze amashimwe.
Njyewe ijwi rya Amerika bakemera kumwumva, n'ijwi rya Amerika yamaze kumva ko umuntu yabonye ababo. Mbashimiye ko bahise bategezaho uwo muntu batumubonye iyi saha, bakabyihutisha batumubonye. Tukaba tubashimiye n'umuryango ungana gutya, muri kubibona umuryango uteranye ukuntu ungana. Ni ibyishimo birebire kandi byinshi kandi byiza, kandi Imana izaha umugisha na bagenzi banyu rwose. Turabashimiye, ukomerezaho, turabishimiye. Ahubwo Ya mwajya kamura mudusura natwe nibura.
Mu bantu imaniza bayo yibukaga harimo madamu Janine Mukankubito mukeba wa nyina. Atuye haruguru yo kwa imaniza bayo. Uyu nawe yatubwiye ko yakiriye umuvandimwe wabo.
Uyu munsi ntusanzwe. Uyu munsi nuwibyishimo birenze. Kuko niba umuntu barakubwiye ngo yarapfuye iyi saha ukabumubonye n'amaguru abiri n'amaso uko yarara akabari ko akiri ni ibintu bishimishije.
Ikijwi rya Amerika yabashije kumenya nuko mu karere ka Rutsiro hari abantu benshi baburanye n'ababo bakibashakisha. Biganjemo ababuriye mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe cy'ubuhungiro bwatiwe n'amateka ashariye u Rwanda rwaciyemo. Akhwagirusa rya Amerika irutsiro mu burengerazuba bw'u Rwanda.